Hujambo msikilizaji na karibu kwenye awamu ya pili ya jasusi kuhusu unyakuzi na ufisadi katika sekta ya ardhi nchini, nikiangazia kipande cha ekari 95.2 ambacho umiliki wake umesalia kizungumkuti, ikizingatiwa kampuni ya Orbit Chemical Industries Limited inadai umiliki wake, huku baadhi ya maskota wakidai pia umiliki wa kipande hicho cha ardhi. Jackie ni mmoja wa waathiriwa wa ununuzi wa sehemu ya kipande cha ardhi, akieleza masaibu yaliyomkuta kutokana na kipande cha ardhi kilichonunuliwa na dadake kutoka kwa sako moja.
Hicho kipande kilinunuliwa na sistangu.
Mhm.
202 hapo.
Mhm.
Tukapewa allotment letters
na wizara, ama ni wazee wa kijiji ama chifu?
Kulikuwa na sako ilikuwa inauza hizo shamba that time.
Mhm.
So wakatupatia allotment letter.
Hiyo sako ilikuwa inaitwaje, kama unaweza ijua?
Siwezi kumbuka vizuri, lakini niko na hiyo allotment letter.
Uko na allotment letter?
Yeah.
Na unaweza nisomea namba ama?
Siko karibu nayo.
Mm-hmm.
Mm.
Na wakati ambapo waliwauzia, wakawaeleza mtapata title deed vipi?
That time walikuwa nasema ungepata title deed lazima ukue na shamba kubwa. So mm-hmm. Walikuwa waliwambia walinunua shamba kubwa so that we subdivide. So watu wakinunua zote, that when tutakuja kuprocess title deed.
Kwa upande mwingine, afisa mkuu mtendaji ambaye pia ni mmiliki wa kampuni ya Orbit Chemical Industries Limited, Sachin Chandaria, anadai pia kuuzia baadhi ya maskota sehemu ya ardhi hiyo inayozozaniwa baada ya serikali kumpa hati miliki za ardhi.
The land that has been sold to those people with legitimate titles, it is their land, the rest of the land is ours. I have faith that our justice system will protect the sanctity of title. In 2018, Orbit offers we offer the title, the plots for sale, with a priority going to the existing illegal occupants of the land at the time.
Napata kufanya kikao na wakili Gloria Lucky ambaye ni mtaalamu wa masuala ya ardhi katika mahakama kuu hapa nchini. Ananieleza mchakato wa ununuzi wa ardhi na baadhi ya vigezo ambavyo wengi hukosa kutekeleza na kuchangia kuenea kwa udanganyifu katika sekta ya ardhi.
Swali ambalo hii kampuni inafaa kujiuliza ni walinunua, ndio walinunua kivipi? Kwa sababu ukinunua shamba unafaa kukuwa na contract, sale agreement, ya kuonyesha kwamba umeuziwa, because hii sale agreement iko na conditions ndani yake. Inafaa kukueleza kwamba unafaa kulipa hii pesa, inafaa hivi consideration. Contracts zote lazima zikuwe na kitu inaitwa, tunaita kwa sheria consideration. So utapeana pesa vipi kama hauna hii contract? Swali nyafaa tujiulize saizi ni hii kampuni ilipata hii shamba vipi? Kulikuwa na stamp duty ililipwa? Kulikuwa na sale agreement ilisainiwa? Walipataje hii shamba? Ukishajiuliza hiyo, swali la pili unajiuliza ni kwamba history ya hii shamba ni gani? Mtu wa kwanza kukuwa na hii shamba after government of Kenya alikuwa nani? Na aliipata kivipi? Yeye vile vile lazima akuwe ako na document imeandikwa transfer, ama amepewa lease kutoka kwa government after government of Kenya, after wakoloni kukuwa na hii shamba. Nani alikuwa na hii shamba? Na binyali alikuwa na hii shamba, alikuwa na lease. Na kama alikuwa na lease, alitransfer hii lease aje?
Anaeleza zaidi.
Makosa ingine watu wengi wanafanya other than kuwa na gentleman's agreement na share certificates ni wakishafanyiwa sale agreement, document yenye inaonyesha contract yenye mko nayo na mwenye amekuuzia shamba, hawaendelei kufuatilia hadi wafanya ile kitu inaitwa transfer. Na kwa hivyo wana end up kukosa kukuwa na hiyo shamba kwa jina lao. So mtu anakuja baadaye anakuuliza, "Hii ni shamba lako?" Ndio. Uko na cheti cha kuonyesha ni shamba lako, unatoa title deed yenye inaonyesha jina ya mwenye alikuzia shamba. Hiyo transfer haijafanywa kwa jina lako, sasa wewe si mwenye shamba.
Mm-hmm.
Makosa mengine watu wanafanya ni kutoenda kwa lands office. Kama uko Kajiado, kuna Kajiado lands office. Kama uko Kapenguria, kuna lands office ya hiyo eneo. Kila eneo Kenya mzima iko na lands office. Na kwa hizi lands offices kuna documents tunaita green card.
Kwa upande mwingine, anaeleza haja ya kufanya uchunguzi wa kina na mnunuzi wa shamba.
So ni vizuri kabla hujanunua shamba document ya search usiache mtu akufanyie. Wewe mwenyewe aenda lands office ufanye search. Na ukiwezekana ambie registrar kwamba unataka kuangalia nani aliishamba iko na history gani. Utapata pengine kulikuwa na court order. Utapata pengine kulikuwa na kitu tunaita easements. Easements ni unazuiliwa kutumia hii shamba kwa to this extent. Tuko na wave, tuko na easements za Kenya Power kwa sababu ni njia ya stima, tuko na easements za maji. Hii ni njia yenye inafaa kuwekwa maji, tuko na easements za barabara. Hii njia inafaa kwa say 50 meters ama 100 meters za barabara. Sasa unapata hizi easements zimekuwa registered wapi? Kwa ile green card. Sasa kama wewe mnunuzi wa shamba umekaa na rafiki yako mkaamua unataka kununua shamba, mara mingi easements haionekani kwa search. Kwa search utaandikiwa tu hii shamba ni la so and so na nienda lioni shamba kutoka hii wakati na haina loan. So vitu mbili peke yake inaonekana kwa search. Loan na mwenye shamba. But vitu kama easements ni vitu zenye unaweza ona kwa green card.
Vile vile wakili anaeleza baadhi ya vitu mnunuzi anapaswa kufanya ili asije akapokonywa shamba alilonunua kihalali.
Kisheria, ukikuwa mwenye shamba, unafaa kuweka, it's part of the Physical Planning Act. You're supposed to put a permanent structure on the property, which forms part of your documentation when you're submitting them to the planning authority. The planning authority ni iko chini ya Nairobi County Council. Wanakupatia karatasi inaitwa PPA 1 ama PPA 2. Wakati unataka kufanya construction, na kupatia regulations zenye unafaa kufuata ukifanya hiyo development. So tukiwa na kesi kama hii, mtu anakimbia anaenda anaangalia kwa records za, na kabla hujapatiwa hiyo PPA 1 na PPA 2 hizo planning documentations, unafaa kukuwa umepatiwa approval na Ministry of Lands kwamba wewe ni mwenye shamba.
Kutokana na maelezo ya wakili Gloria, napata fursa kuzungumza na Roslyn Asena, mmoja wa wanaharakati katika eneo bunge la Embakasi Kusini, anayejihusisha na kuhamasisha jamii kuhusu masuala muhimu ikiwemo umiliki wa ardhi katika mitaa ya mabanda.
Last week tulikuwa na Environment Court field wakifanya public participation kwa field kule Korokocho, na waliweza kuadmit there was a judge anaitwa Bwana Angote. Wote akiwa akilead wale majaji wa Environment Court waliweza kuadmit kwamba swala la mashamba not only in Mukuru but in the whole of Nairobi and in the whole country, swala la mashamba ni ngumu na ni very complicated. Ugumu wake unatokana na there is a lot of corruption, unatokana there is a lot of misinformation. Tunaelewa sisi wote kwamba information is power. Once you don't have the information, inakuwa ni ngumu. Unapelekea judge case haina information ambayo ni right. What will the judge do? You will lose that particular case hata kama the land is yours.
Anachora taswira ya ni lini wanaingilia katika kuelimisha raia haki za umiliki wa mashamba.
The government ilipeana hizi lands kwa watu ambao ni watu binafsi, na wakapewa sheria kwamba waidevelop within 2 years. That is back in the 1970s, 80s. Wale walisucceed wakadevelop the land, ndio hao unaona walijenga mafactories and they are operational to date. Sasa rights zile tunasema ni rights kama adverse possession. Government ikichukua itaileta kama adverse possession to wale wananchi wako kwa ground, wamekuwa pale for more than 12 years na no one has been complaining, only that tunajua kwamba shamba iko na mwenyewe but on paper, but huyu mwenyewe si alikiuka sheria, mbona haku develop the land? Where there is a factory, hakuna mtu amewahi ingia pale, but where there was plain and open space, watu waliingia. Because ilingojewa, ikangojewa, sasa wengine wameichukulia paka loan kwa banks.
Akieleza, wengi hawajui haki ya kuhamishwa kutoka kipande cha ardhi licha kutokimiliki.
that conflict imekuwa kubwa. But what we tell wananchi ni kwamba, let's get to know the rights. Rights kama your adverse possession, right kama ya, if you want to evict me by the time you come, if I'm supposed, I must nitoke. What are the procedures? Only that our government, tena ni ingine, aitupati tool ya kutumia kudai kwamba umekiuka haki zangu hata kama shamba ni lako. So, hiyo tool tungekuwa nayo, at least hata saa hii, wale wenye wanatolewa kwa mto. The government is imekuwa ikiwaona wakikuwa. Unapeana notice. Inakuwa ni adequate notice. Adequate notice ni muda gani? Muda wa miezi tatu, muda wa miezi mbili, muda wa zaidi ya mwezi mmoja. Then during that period is when you identify how many people wanaenda kukua affected. What are the names?
Hata hivyo, anatoa tahadhari kwa wanaharakati wenza, haswa ifikiapo masuala yanayohusisha serikali.
And that's where an activist unafikanga una draw the line. Unasema, ukifika hapo, my life comes number one. In this country, I can tell all activists, any other person doing something to do with activism, there is nothing that is worthy dying for in this country. Hakuna. Unaweza tetea wananchi, wewe ukufe, wabaki, wajitetee na hata uenda wakipata hata watakugawia. But uwezi kuchoka. You draw the line, you rest, then you pick it up again. Yes.
Usemi wake unatiliwa mkazo na shirika la Transparency International kwenye mwongozo wake katika jitihada za kumaliza ufisadi katika sekta ya ardhi nchini, ikizingatiwa kwa wakati mwingi wengi wameathirika wakati wa mchakato wa ununuzi wa ardhi, haswa wanapolazimika kutoa kitu kidogo ili kufanikisha ununuzi huo, japo wengi huishia kupoteza mamilioni ya pesa kwa kutofuata mwafaka wa ununuzi wa ardhi nchini. Makala haya yameletwa kwako na Ruben FM. Nimekuwa mwandalizi na msimulizi wako Masi Alomba.